chichipingo rivendari ta kuweba ribadele sase nori ni chichipingale I no go waste my time niba kuzeni changa chipinga then no go waste my time yeah we moving Rico move on a time they said life is a movie they don't respect my time Nendo cheka makole, mingwa ikotua, banga bazitanga kole Chipinga chikotua, nne basa tunne Banga batakala feti ndi chiva imbe Dimu huweleli ndi langa huwelele Rato barigai, araba tonipe chipinga rato barigai Enero rea chipinga bore ya zhigiba Lufumoru mafuni bore ruma biduba Nendo rea chipinga Alamu ichirira imbuse Ende charede yanga ifaka chipinga Gama chiluni ndi chifuwa ndi shumi
Open, 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 open